Ratta bakhala jalo ko skutlhona sele sa rona sa khoma ka kasi me baletsela gompieno re ya jalo ka ko itsoseng re tshwere re le mawana right
Colin le mawane ga ke utlwa lena fela nna ke gopola jalo 8 o'clock live dumela re le mawane o dumedise mo radio ma ikeng FM
Ya,
le khale re le mawane ra go amogela mo stationeng sa batho stationeng sa Mahikeng FM re solegela gore o siame jaaka letsatsi la botlhano a kera.
No, ke tibe di thata. O ka Friday ya rona e mo nate man we ti ko butito ga tsara go le tibe di go ba tsala gore mari tla apela ya.
Again, Nate, when I call and I made a couple of fellas, I almost like a pen or two, we send a jalaka. It's a saying, Motoki puts a horror, it's a saying, a guy, a bono guy, din tarif.
It's a saying, Mustoropo, Marenka, Masking, Lee, Lichtenberg. You know how the Motoka have more thing with a cabo, sentence job, without a word, Colini, Woody Lichtenberg. Fa le mo lekeng ba ke o tla bona fela bookelo ba thuso mo molemeng wa gago fela ke teng mo e leng gore o tla bo fitlha mo itseseng dikilomitara di le some a mabedi fela go tloga foo.
Bana ya rona ya ka ntse o bua jalo gore motho ke motho wa kgale re santse re le motlana mme ga ne re gola re ne ra utlwa gore re le mawane le ne le a hisa dishopo kwa itsoseng yaanong ke ga ne le gore dishopo kana itsoseng e ne a simolola go itsewe ke batho ba gaufi le kgakala ka ntlheng eo ga motho a sa itse itsoseng o ka ra motho o reng ka itsoseng.
Itsoseng e simolotse e le gore e ne le pla fela re plasieu e ne itagale e le ya dihuo. So kana ko ene gore ka dingwaga tsa bo 1960 ka mo Lichtenberg go di go na le lefelo le biwa Makweteng. So ke teng mo e leng gore basadi bagolo ba rena le ba dula moo. So go ile ga ntshiwa molao ka nako ya teng gore basadi botlhe ba ba setseng ke banna ba sute foo gonne batho ba ba dula foo e ne le ba ba dirang ka mo Lichtenberg le mo Bergentorp e itsegeng yaka Borokolo. So ba ba seiwa ba fudusetswa kgakala le Lichtenberg about 30 kilometers. So ga ba fitlha mo yone tulo e ke go bolelelang ka yone ke re ke mo bookelong ba thusong e ne le lefelo le le bidiwang Shila. So go ne go na le sediba foo sediba sa teng se ne se le mo gaung le pele Shila. So yaanong go na anong ga o shebelela mo pele ga bookelo ba thusong ga go sa tlhola go na le sediba go agilwe matlo foo seile sa kgale mme baagi ba ne ba dula foo sebakanyana morago ga foo bego tse ba temelele ko gare fa ba sa go tsenelela gare mo polaseng eo ya dikop e be nna go batlisiwa bongwe ka bongwe ba bangwe ba ne ba tlhaga ko bo Klerksdorp ba bangwe ko bo Carlton Deal e le gore ke nako le ya apartheid ya referent development le ga go bankanyediwa di-bantustan kgotsa di-homeland. So mo Shila mo ga ba supisiwa go na beile ba tsamaya ba itsoseng e ne bidiwa mo itorofi e bidiwa Malakorn ka ntlha gore a ke ne go sena ditiro go sena dijo so batho ba ne ba sotlela. So ba bangwe ga ba fitlha ga ba re ba ko itsoseng ba ba e le gore ba ko letlhakoreng la molema kante ba latlhegile poleke eo e be bidiwa Pertoal. So Pertoal ka sekase ke gore batho ba latlhegile kgotsa ba
tilengba
bako letlhakoreng la moja. So ko letlhakoreng la moja go ne go na le letamo foo go na le ko bodiba mo bodiba that's why poleke eo ile ya bidiwa bodiba. So go ile ga nna le Pertoal be go nna bodiba be go nna le itsoseng ba bangwe ba ba sala mosila. So e be nna gore ba bangwe gantse ba tswelela ko pele go nna le Springbok Bank go na le bo Matile go nna le bo Mooifontein dipeke tse e le godiko morakwana le bo Atamelang di simolotse ka kgang ya separate development le di-post removal.
Yo.
Itsoseng ile ya simolola ka yone nako eo ka the mid-60s until ka nako ya di-70s mo e leng gore yaanong ka nako eo e ne e le nako ya boipuso kgotsa kemonosi itsoseng e be wela ka mo tlase ga Bophuthatswana mo e leng gore ne go tseiwa Batswana botlhe ba tsengwa ka mo tlase ga tsamaiso ya ga Remangope. So itsoseng e simolotse yalo mme ga e le gore ke tswelela pele ke go tlhalosetsa
nyaresang
e simolotse fela e le nnye e le mo zone one. So mo zone one e le go nna le batho ba ne ba itsege ka kgwebo e le borre maota borre phetwe borre Charles Town borre Monaisa ke bona ba tsamaile go ba simolo to itse ke simolo itse seng simolo se ka kgwebo because go pela le tlala ba kgwebo e o le ba tsamaile ba ba ka go le Kimberley ke thusitse gore itse seng e nne le botshelo
bana ya nong ga re ka botsa jalo gore tlhoba boroko ke eng ka kwa motsesetoropong wa itsuseng
itsuseng e simolotse e le gore batho ba teng mme ba ikutlwa ke tega ba ratiwe sentle ka nako ya gore mangope jaanong ba ne ba batla ke monosi ba batla go setha molelwa kwa Aforika Borwa ka 1993 fa go nna le dikhudwego tse di kgatlhanong le puso ya bokhutatswana ba ba simolola go tisa ka nako ya ditshupetso ba itshenyetsa sengwe le sengwe ka re puso ya gare Mandela e tla ba agela molo wa bone ba simolola ba senya public works ba senya di-office tsa puso ba senya dilo tse di bankanyang mo dikenkeneng ba re no re Mandela o tla re direla a tsane go tloka 1994 go fitlha gompieno a gona complex ko itseseng dilo tse di neng di fisitswe le ko hostel ya tswelelopele fela o tsena ka fa o fitlhelela go aka ko complexing o tlo go bona sente e le matsale di a go fisiwa di-office tse di ka ko bopagano middle school le tsone tsale di fisitswe fa o fitelela ka kwa o ya ko lekene re ipitsa ko Iseraele kgotsa ko Baghdad eteng o tlo go fitlhela o bona bopaki ba gona e sale go tloga ka 1993 go fisitswe ko itseseng le gompieno itseseng e santse e fitlhela ya
ke ipotsa gore tota fela jaaka bana ba na le tshepo mo gore ba tlile go agelwa bontšha go be go berekega ka tse le mo kgontseng jang re le mawana ke batla re patele ka fa mme ga re bua ka fa re tle go tswelela gore balela go le gontsi ka ga itsoseng le rona re godile jalo tle gote gote ke tlebebe monato wa teng wena Mr Nick no o tswa ka
ditsebe
mo stationeng sa batho sa Mahikeng FM thulaganyo ya The Capital Drive ke letsatsi la labotlhano re mo sekhutlhwaneng sa rona sa qhoma ka kasi ke ka mokgwa e le goreng re etetse jalo motsesetoropo wa itsoseng re le mawane ga re tswelela pele jalo re ntse re itse go le gontsi ka itsoseng motho a ka botsa jalo gore ditlhabololo ke di hetse le goreng di teng ka koo kgotsa le santse le ditlhoka ka kwa itsoseng
ya well ga o tla go shebelela gore go sale ga nne le health center ka ko Baghdad but ditlhabololo tse di ntseng ka buang ka tsona ke se itseng ke di bone ka matlho a ka ka tlha gore I had a hose in a tila, a cabello yami, tilone in the Kukua. Nakumi, the pony tubile, Nakum had Yasuba, Kankakika, Wakatiri, Tiloza, Tataba, Hika, Tila Etulami, Hota Etulami, Katapore, and also the Kukua. Me, the citizen selling to you, I gave a cancellara, the Puso, the Hospital, the Kanati, Unali. Integrated Development Plan e le go etseng a o tsela mo websiteng ya ditobotla ke masepala o e leng gore o tsamaisa le kgaolo ya itseseng ga di dikalo ga itse ke itse ke di bone ke ya itseseng gangwe le gape mme ga e le gore go na le bopaki ba gore go na le ditlhabolo tse di leng teng go nalo re ka di bona mme ga di sa bonale go gare ga dile
re le mawana motho ka ipotsa jalo gore ke bo mang ba e le gore ba itsege ba tswa jalo ka ko itsoseng well apart from yourself you know ga mmogo le notshi re kare ke bo mang gape ba e le gore ba ntshitse jalo magetla ka ko tlabebe
ya ko itsoseng ga se gantsi le gore re bua ka batho ba ba itsegeng mongwe le mongwe o itsege ka ditiro tsa gage ga go te ditiro tsa gago di tla go sala morago nka simolola fela ke go bolela kere leyara wa ntlha ko itsoseng e ne le red tekete then e be nna gore go na le remsiane o e leng gore le ene o na iteka go nna meyara bobedi mme ga ke na tetobatso ya gore a mme sala a kgona ka nakwane ya campaign ya go nna yone ka nako ya bokhutatswana mme ka nako ya democracy meyara wa ntlha morago ga 1995 ko itsoseng e ne le remokgeti rampile ke yone histori e leng gore ka simolola ka yone foka other than that ga o tsena ko itsoseng o itse bo Sydney Mpongo bo Oupa Botlhontlhong ke bona itsegeng ka mererong ya kgato but then go na le re e le gore ko itsoseng ga re ka re gola go ne go na le batho ba neng ba tubile ka nako ya diatletiki go na le bo Transvaal ke ene o ne a tsena ko bophirima le the fastest running guy le go itsegale bo Olympicile eo the best goalkeeper ya ko tsenelopele so go na le friday derby ko itsoseng Baithuti High School le Tswelelopele High School kgotsa le Bophirima High School. Le go nna monate go itseng kana kwa teng. Setlhopha sa pele sa kgwele ya dinao go itseng le se bidiwa Giant Aces. Ke se se leng gore ne se dira gore re itsagale re itse mo website ditlhaba. Ba le gore ba le ba tshamekela go itseng kwa le e le gore ke ba itse go dribola. So go itseng e le se gore o famous just because of your name, o itsagale ka ntlha ya ditiro tsa gago. So go na le batho ba bantsi ba le gore ba itsagale bo Brarao. Ga o tsena go itseng ga gona motho o sa mo itseng, ga o tsena o batla Bra Pendler. Batho ba tla go bulelela ga o itse ko ga Bra Ali. Jaanong mapelo a tumileng ko ithuseng ga go batla ko ga Maghost ko ditlhogong, o batla ko ga Maadi. Batho ba tla go bontsha gore ke ko kae, batho ba tla go botsa ko go Mpompi. Wa bona? So ga o tsena ko itse ke kase e leng gore ga o tsena bone wa feel-a go vibe ya teng, o itse ka ditiro tsa gago. That in a nutshell, ga e le go fona le makeba lebalang.
Hey, batho ba tsana le bo mokopi mo lebatsi ra itse gore ba tswa ka
go. Bona go nana yana ke bona. Ha ja bua ka mokopi ene o ka nkhama wa bona.
Bo kana ke mang motlhagisi o wa litlhola setšhaba, ke motlhagisi ba re ke mang kana Luke, ke mang Lucas Moloi kgotsa ke mang
Lucas Moloi. Go nana le nna di reporter tse tlhagang ke bo Zebulan Maine.
So, yeah, so now I'm going to go to the house.
Hi, Brian. I'm going to because when I was doing master's, I got to know that I'm going to do that. I'm going to go to Blackpool, I'm going to Lloyd's United. But I'm going to go to the promotion of sports. I'm going to go to the Minister of Sports, and I'm going to go to the Free Sports. So, Kanya, Kanya volleyball, Kanya, the Kaitan of the Inquiry, Kanya, the athletics. Kanya tennis court ko itse seng a re se ka go bolelang ka sona le promotion ya karate le boxing ko itse seng, it's not something se ka go bolelang sona. For example, are na marathon wa jara le jara ko itse seng, as we would have loved to be a go tsana le running club ko itse seng. So dilo tse di tsene gore di teng ko itse seng, I don't think di promote lo ya le gore re ka di. For example, ndo bona le career day e kileng ya diwa ke Thabo Kaweng ya jara le jara le yone.
Re le mawana re a lebogatlhe thata fela ke go bona o tlhagale ka ko Facebook ya live ga ntse re buisana le wena re itumela thata gore bo re tseetse matsapa re tla go tsaya jalo noti o tsa jala ka ko itsoseng. Thank you so very much Mr. Le Mawane.
Ke a leboga le dumediseng bo mo molemi le bo noti ka gore go diriwa di-distract.
Bye.
If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM Podcast. Mahikeng FM, 96.7 MHz. Sikokelo, Saluaho.